Ko pānerai mihi atu nei mai, te reo i rirangi e te ko teika tāku kei ngō te waia, te whaia nei ko huhana pirini no reira, e mā morenara.
Morena kia koe te matua.
Pehana koe tēnei rangi.
Kanitihanga, paitini, atahanga, mau i toko tina te wike. Ari, pēne te kororo, I'm not getting any younger.
Oh, ai ngari, ka maharai koe, you know, nā te noho koe ngā rā whakatrea, tā katoa, I play cricket, futu paoro, neti paoro, oh, ai te, ahako peha te kahau te tina nei, takes its toll, all right?
Oh, ai, pono marika, ngari, bigi hui o gita mātou i kone tēni weekend.
Oh, ne?
Pāpai te aroha.
Oh, e hui tangihanga?
E hui tangihanga. Pāpai te aroha e te matua. Nā te me ko mateke, ne ko mateke. Ngari nā te kauwa, ne te kauwa ni pahi mai akaranara wera mea. Kanui tuke muhiro ke arātu hoki ma. Te hokinga mai ki te mau mai ki te kainga. O wana mātua, wana tūpuna no kone, ne?
Mutu, eha tēnā heke, eha tēngo tēnā heke, mā nungāha.
Taha o ngā taitimu, me ngā D-theory. Ka mutu he whanaunga ki te hāpua nei, whanaunga na kia rāt. Ngari, penenta koro a Father Tate, ne, Māori kauna koe, tātou kato he whanaunga.
Kia ora rā.
Ne, pāpai te aroha. Pāpai, nā te me, ngā taitamariki noki. I think we tahi tai nuka tama ki te koe tini te kora menga nei, home of paradise.
We all say.
Nā, pāpai te arosam kia rātou.
Ai, nā narunga anua i tēnā, mā aha koe i tēnā kahuihui te kāwai wairua i runga i ngā purupuru aki, ngā pōwhiri anei me ngā waiata tautoko a te whare, kahuihui te kāwai wairua narunga o tērā. Nō reira, a koutou, a ko parai nā kei te huarahi, a kia ihoa, anei rā, kei reira e tatari maena, a te wā ka tūtaki tātou. Engari, Emma, i tēnei wā ka hoki anō ki te kōrero ato matua mengara, we can't all be doctors, nei rā.
Pono marika.
Hena, mai anei reira, e aha e pehana te ahua o tō tinana, did you get a chance ki te mātiro ki tō pauaka whakātā, we tahi mea rawe pea?
Matua, kore nina koi haka pono keau. E matua, a kaurau mātaki-taki te ngā hākinikari un te pauka whakata. You know, e matua, that was a bad night for me, ne? Ka matua, I hea haringa mai toko mokopuna kama me kiau, Nana, it's on. Nana, you know, even the ngā Māori, ngā a kaurau mātaki-taki, a kau mohina what happened, toko tinana just gave out, ne? No, hanga wai replay na naira, wai wai me, na e hanga ki te wahi, you know, and kamutu, you know, i maharau kia koe te pene kiau kiau, you know, aini ko te ringi mai koe kiau, kora koe haka pono kiau, e hakau matakitaki, pono marikana, ina toko mokapuna, tiri, arena me kiau, nena i zan, ngā Māori me ngā mēs, Nana is on me the baby. I can't get up. I can't. My body is heavy. Ne, pono marikara.
Oh, ai.
Alanga tai mahalo ne. Kamutu. Nā, pera. Me te, sure no, ko te ringi mai koe. Nā, muti apa ka ringi mai toko tumaiti kaitaira. Next minute ko pene tana phone. Alanga, me te, humba. Koe au meza, pike hui koe ni tamatu te weekend. Pāpai te aroha. Pēne kia na toko kōrero. Mohe na tātou kia tātou, ma ture rote wa tātou marae, ne?
Ai, ki ura e mā.
No, ka anga mai rātou kone, e ne, ka, e no, e tahi te kauma ono ngā tau e te matua. E ne, a kau he, e ture marate, ne, taiwa hanga momai toko ngāko mutu me tangata kōkō te omo ma roto wa mātu tamātu a marae. Haka mātu mahi ana tērā mai.
Kia ora.
Ngari kia omo ma ngā wahi pepi ko pene tau ki ngā wahi mokapun. Harako hau naki. Don't run around, baby, you're gonna get hungry, ne? Ko katara lapu kia ko ko katarara duka. Na koro kitu wenga mama aile te hopu kata. Me te No, me te yupala lida moko puna sa laun lida. I can handle them, we can handle them crying. Ko me all they gotta go in there okay. Me te over here, the kitchen will always be there.
Ke ulara.
Me te a moko puna sa kama. Ko pretty much. Ke a matu ka kuya. Man, you feel so easy. Maybe when, especially when it comes to kids, when it comes to little mokopuna, very turn in the corner looking. Thank the Lord, but they packing around in the matter.
Aye, kill that man, kill that.
Aye. Can you pack it? Because you mentioned that not even a whiff of wind.
Aye, kill that man.
Not even a whiff of wind. Mariko, how do we take it to Kura?
Kapai. Mutu, itenai wai mai mea. I piki ake tātou mō ngā rā e turu i te rātapu tainua ki te Wenere o te wiki ko pahure ake nei.
Ai, it's Wednesday, ni?
Ai, pēhā te noho tō whare, mā runga o te rawahi shutdown.
Well, it must be, well, I can't say for anything because, now, kite koe ni, not up with the plane. Rongo rawake matu, it's Wednesday. No, come here. Oh, we didn't have a mask. Come here, can tell you, no, we're having it on Sunday. In the night, on here.
Aye.
It was an area mask. He Okakewai. Supposed to be Okakewai. Now, where I make us on this, called the documents, the calendar, can't keep up.
Ah, kia ora.
Yeah.
Kia ora rai mai. E hari ana koe ahakoa. Yeah. I te taimaha o te tinana, me ngā whakaaro i ngā rā whakotā ko pahuri ake nei. E hari i tonu anau ka rongo i tō kata i kona e puta maena. Mai anō i kona e maa pehana a koutou a kē mukari.
Well, pato, tangi utera marau toko korenga whai kāri. Nā, ka hari toko kōtio ki kai. Oh, no, ka hari toko mokopuni ke manga nui te tiki mitai. Hoa, tata, kapi toko wini te kā nui ne, ta e ka mese ki te... The shopkeeper, the said by the eye, no, Mama, you were a curry, and you pupu in my tail, and you already me a curry. The car, the car, now, I took a course in the might and a motor guy, Kaita, and I come over with him. Cut up, fight over, man, and I cut it off my curry, oh my.
Ai, kia ora ma. Yeah. E mihi tonu ana i wātea mai koe i tēnei ata.
Nō
reira, ko nawhera a wēnei kōrero anō mai a koe, engari ko te puta o te kata anei rā te Waimaria, te oranga ngākau. A kōrero nō tāua, kia pai tōra, mauri ora rā.
Kia ora, mātua.
Kia ora rā. Karongo mai koutou anō i tērā, i te hanga taimahatanga o te ahuaranga o ngā rā whakatā ko pahuria ke nei, ki roto kea ke ano i te marae mai te kāinga o tērā kuia o Huhana Pirini, engari ko pai tōna Waimaria i tēnei wā te manuhiri a pā, mauri o rara.